Hat and Coon by George W. Johnson for the Columbia Phonograph Company. We down south where I was born, I used to know when we that gone. All the school, walk the school. How do you hear me now? I'm going to be to leave you. Goodbye, goodbye. I'm going to be to leave you. Oh, goodbye, Liza. Come out in the valley and look for the moon. The ducks play cards, the chickens drink wine, the monkeys grows on a large grapevine. What do you know? Oh, Miss Blue, do you hear me now? I'm going to be here to leave you. Goodbye, goodbye. I'm going to be here to leave you. Oh, goodbye, Liza Jane. I am the happy, laughing, cool. Come out in the valley and look for the moon. Ha 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 ha